download the book chillyswagmusic.com.
Lex B. Vincent, you know this aka M. Rocks, DJ Max
Rock.
Landana Vendana
Bama Bima. Manje mori in the baby well now na chani. Wezo konda vandaram. Wezo enda na bama bima.
Manje mori in the baby well now na chani.
Oh mami we, eh. Oh baby we, eh.
Mori in the baby well now na chani.
Mami we, eh.
Yes, I'm a big fan of the world. Nimizisha niwa saliva ni shwela kushutia ni safira baba mbato kuyola. Kya kwanu chwale na kwe ruswala neli lati wawangata chwale na kwe balivone. Na ipuza kuli unilate zingi ni mutu ya nyandile ya sazivi nechechini.
Wezo kuna vandarama,
Lex P aka Vincent.
Mlobe presidente,
heo nicho jaske.
Wezo kuna vandarama, wezo enda na bama bima.
Manje mori in the baby we unaona chani.
Oh mami we, eh. Oh baby we, eh.
Mori in the baby we unaona chani.
Mami we, eh, eh. Baby we, eh, eh.
Mori in the baby we unaona chani.
Kwaza mila ikwi Yom kiso just came. Yemi 24 Empire, nino kisi yeke AM Rocks. Okay, yake pinga. Is it a dream all on reality? Chinika nga kupiriba wabomela kapuwa guys. Yes. Ne umatanga niwa majira mabima. Ne musa luvarangi kulinilu na luvana. What? Ganshini chani chakuwa mila kwa tupianga. Okay, fendela niwe wankala muzanga. Ifwa, mulio bengwa wanemo tululavu. Mchimangwa kuwano mbatirile na mavoku. Check. Mchizango tulilika tuvavali. Vasku kumipea koni kuva mwalivali. Zakale silivali na ziwa nisanyanda. Andi mevuzu vavula sigandila ya gananda. Never ever osa yesa na kuyesa. Vama jila.
Manje mwuri inye bebiwe unaona chani.
Amepua kani.
Wezo konda vandarama. Wezo enda na bama bima.
Manje mwuri inye bebiwe unaona chani.
Oh mami we, eh. Oh baby we, eh.
Mori in the baby we unaona chani.
Mami we, eh, eh. Baby we, eh, eh.
Mori in the baby we unaona chani.
Yes I, yes I. Mulovez President Lex P aka Vincent. Kuti, let's. Anizivi so uboni we nakuna. Utola tiamu botea na yasina ni ruswana. Bona fera neke rusika wakana. Hakuna zero nani haluweli kwa makwana. Nilato kati hakuna folihana. Lisile mufumi kutola tiamu boteana. Nozo konda cheva muna vandarama. Bakusi ya panyumba 10 years kukaoma. Sometimes yuma ni chosama. Ukonda vandarama monga venetismo. No usha ina kacheku ukutile. Lilato leneva mifa kacheku liferile. Ok chwale fali lato likalile. Ni watalaka chekufalu livale za kale. Wanisha inela kuti ugutiali. Mulovez President
Zeti Karamoja, Dizo Akapondo, Sid K, Young Rex na kumona Aliana Mabe, Mr. Kennedy Kafiwe, One Big Emma, The Music Promoter.
Download the from chillyswagmusic.com.